masomero era twongedde okubanga twogerako n'abakulu b'amasomero abalala ne batubuulira obukulu bw'omuyizi okutandikirawo kubanga bazadde abamuga nti owanga ani amuzaayo nako olwaleero okusaawa okulondalonda amayinja simanya simula classroom babagambye ebisibe bagenda okukola abaana batandikirawo okusoma mubazze eyo
Ndi brother Chisto John, Edmas, Edi teacher, Archbishop Chiwanuka Memorial Primary School, and Achieve One. Embera itandi seburungi, abana bafe batandise, bazenga bulijjo, abana bazadde bafe bakimanyi nti kwetutandikirawo okusomesa. Era abana bafe batandise bulungi okujja, embeera eri bulungi ddala abazadde bajja, kugira ddala jjo ab'ekisulo nga bajja, abazadde bazze bulungi, ebintu byonna bitambula bulungi. Era kyo kizadala era nkubiriza abazadde mwenna enkuba etandise okutonya naye abaana bano mubadde nabo obudde bungi mbadde mbasaba mu masomero gwonna gwonna abazadde mwenna muzeeyo abaana omwana bw'atafuna kinu si kisooka omwana bw'agenda ng'abasomesa batandise sirabasi kalikyulamu tugitandise omwana kijja mukosa
kituufu omwana kibeera kimukosa kale abaana mubazzeeyo bannaye mu mbeera yonna basobole okulabika nti munanga ate kimuyamba n'okumanyira amangu embeera dhani okumuzzayo sabbiiti ejja nga banne baasomye edda kakati ate ye ab'ebintu agwamu bigwe bwale laba ono kweganga essomero tannalimanyira kale abaana mubazzeeyo olunaku olwaleero ebintu bitambulire ddala ddala bulungi nnyo kakati ka